Eyo, wamlambezi, wamnyonyezi, bona yapa, aka Bogi Bender, and you're hanging out with DJ Miles, Miles Entertainment House. See ya. Boom, shakalaka.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamo. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamo too.
Miles.
Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamo. Sito kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamo too. Ile design ya revenge, ide, ide, leo nina mide. Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamo. Sini kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we kamo too. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamo. Situ kona drinks na my dem, drinks na my dem, we kamo too.
Situ pewe zile ndoro, zile zi ufanya mini go hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale ya msha usidoro baby. Gurumisha isonge, ni kuwekele kama carbon paper. Leta diambo kipusa fanya mambo, hadi waya ishike mitambo. Juu hii bunde imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hii bastola imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Bada manado
kona drinks na mayengs. Drinks na my yanks, we kamo. Sini kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamo too. Sito kona drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamo.
DJ Sito kona
drinks na my dem. Drinks na my dem, we kamo too.
Nikona kamo too. Na wengine wanadai ku kamo too. Waita, leta, ziki kamo too. Marinate, marinate, niweke mutu. Wamlambiza, wamnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na my ex, alifanya poa tu. Kuni ex, iku hizi na kuwanga tu. Drinks na my ex, na mapati ya subuhi si lazima some sex. Baby mama ako hapa anadai we ni ex. Malaleza, wamlambiza, marinate, marinate, niweke mutu.
Nikona drinks na my ex, drinks na my ex, we kamo. Sini kona drinks na my ex, drinks na my ex, we kamo.
Mi kani vajo nyanua, kani sape na fua, kau jui utajua. Mi kani beat na ua, mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyanua, mi kani vajo nyanua, kani sape na fua, kau jui utajua.
I'm a vip. Mboka leo ni kungono kwa ofisi. Dwanzi amejua ana akili. Na mademu wali acha kuniamini. Junatunga hadithi kama shairi. Na wakula kimoja moja kisiri. Kifika jilevo legendary fisi. Nataka bibi ana hustle kama mimi. Nataka bibi anapenda pia miti. Askwe mshamba kama DJ Shiti. Mindo main plug ndani ya kamiti. Next year napanga kuwa na kitambi. This year jo for me walami.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi.
leo ni kusengenga ama vip ama vip
ama
leo tunawateka ama vip ama vip
ama
leo ni kusereka ama vip ama vip
ama
leo tunakatesa ama vip ama vip leo kana chekesho ama vip
ama
metoka janta bana luku jo iko tiki anika drinks no my yanks wasichifiche
ama
boto zifike kwenye gram ndo watishike benziki ama vip tuwashike maji kape bana gala lazima shikwe dogo mdogo pila teke tukatike tufike jake weke nyake ndani ya kiche hapa katwe futi bana ndo the mission langata tumeshika jiji ama vip katuko 18 polite parafiki bia mbili policy tukiwakiche kame chachisha leo swimi ni kwa deep end nacheza offense kiasi yake defense na wedha mbili za kunyemelea the female leo ni kusengenga ama vip ama vip leo tunawateka ama vip ama vip leo ni kusereka ama vip ama vip leo tunakatesa ama vip ama vip leo ni kusengenga ama vip ama vip leo tunawateka ama vip ama vip leo ni kusereka ama vip ama vip leo tunakatesa ama vip
Nike zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari
Shikata mashika mkuto kili mabuta Tige mungu kwa ni nini hola gala dance Shike meza shikyo nanga yani double chance Mamido fisika unarada kuna kutuko
You can't be a bang.
Ta, ganja famanya wale wajanja kushoto kulia wanachora namba 7 wanachora namba 7
shukuri wagri ten 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 nasema shukuri wagri ten 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 yo gateka dondosa natigan rombosa rombosa kila mtu
everybody stand up
Nekizima washa buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nekizima washa buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Gala new position New position Gala new position New position Gala new position New position New position New position
Yokifu niko toshe chupa Chikuf kalija ina mfupa Tukaranto wa kutu vichuma Nezi wangu simeja pinchuma
Mama nomo basi meji tuka ketu na zachizi Kupeleke alikile Shiki shiki pe Out of 10 kula 10 Mwenye chuki na wembe Jose ya town tawafe Hapa mtasi ni uban kastima Pana fwada mzupa kame kosa biga Na anki tupa wantu wa shaji kwa Yani ya mana gazi shiru bombastika Shai lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu Shai lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu Shai lamba lulu lamba lulu Lamba, lulu, lamba, lulu, shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu
Nika goji e, panadomo basi e, doe lolo neza chizu pike nduru wa dikile Shika toto fiti nama kiti nama mina bend, kibaki tanda sani mina smama digi de Digi digi de, out of 10 kuna 10, penda venye unakaza nika unangoja bet Mambo ya selfie jo apana kapenje kabambe, budi waki anza dance katenje katembe
Maloska nyagi bez bana jushan maliza Stima zima mzingo meze joe kwa kiza Nipe nani chimni zaidi ya Wiz Khalifa Cheni ya mtumbili staki wa geni kabisa Hapa mtasi ni uban kastima Pana fwada mtupa kame kosa piga Nanki tupa wantu wa shajipa Yani ya mana gazi siu bombastika Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu
Apige miti baka viti ya skivi
kiza mina kuja dada mina look alive. Every day na kuja bana mina king alive. Take me to dollar bana mina sis man die. Fala nigga beach my side. Mina king waraga bana utani pata biz. Mina pita lava bana utani handless. Kuja na ma drugs boto na ma limo band. Every day na call me super to a party band.
Nigga kuchi bama domo basi choka keto neza cheese kupeleke arikile. Shiki shiki ben out of 10 kula 10 wenye chuki na webe jose dia counter wa pe.
Chai lamba lulu 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 chai lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba
lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba
lulu lamba
lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba
lulu lamba lulu
lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba.
DJ Miles.
Dema kipita wana guruma akijipa wana piga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Na shika jaba tudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sita, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe
wamnyonye.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlole Shalkido ana spin na maye.
Ha na maye.
Kani dem ana spin na maye.
Namaye
kakioma nashikisha namaye
ha namaye
sikishika ana drive namaye
ha namaye
kwa mini endo lize bora ye
ha bora ye
anajua yo spin namaye
ha namaye.
Usiwori nimefintika kulikuwa na kajam flani bad tumekapita pewa tozi kuna nice twenda dance flow najuka duka umefunga nipe dhuza yo kitinga toka chini hiki kyangu kime. Nipe sita mbili mbili wa mnyenyezi ni kupe. Ukimbleki na anza kukukuza unafle. Na kutema dema ni kushike filthy wa high. Chalkido kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipe nduru ni washo ni kiflow.
Ni washo ni kiflow. Ni washo ni kiflow.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlambe
wamnyonye.
Wamlole
DJ Miles.
Jangara, jangara, jangara. Sini wale wa jangara.
Ate.
Jangara, jangara, jangara. Sini wale wa jangara. You a gang, shagara, bagara. Grip na kutoa kafara. Masilva, new hit wa mlambe. Masilva, new hit wa mnyonye. Ukianika na nua wa mlambe. Ukianika na nua wa mnyonye. Masilva.
Ukianika na nua wa mnyonye.
DJ Miles.
fanana. Mina ayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Madibala na zinyama nika ni kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando atako machakomba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofu na piga koto. San pigwa ranofu paka na joto.
Panana, mina ayo bas tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Pandana, katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Shandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tiki chiki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti na ikulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Mina nereka mna shada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imisedi nani.
Panana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
DJ Miles.
Ya kulishila kupa tawafis. Kwanza kenza turiza matapa tapa nani ya buu. Tonda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kamepewa. Tona nadandia ndai ura ura don don. Tonda na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Panana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana.
Panda, panda si upandana. Panda, panda si upandana. Panda, panda si upandana. Panda, panda si upandana. Panda, panda si upandana. Panda, panda si upandana. Panda, panda si wana dame julu bang, julu bang ina kantuma kongi ya mbiti. Wana dame julu bang, wana dame julu bang,
wana dame
julu bang, julu bang ina kantuma kongi ya mbiti.
Everybody stand up.
Miles Entertainment.
Buki yona fly pa kwa map na wana liya shaka. Apo kuna vile uyo dame ana dame julu bang.
Wana dame julu bang.
Walisikia kwanza imeti wakadhania watamaka. Bongi ilikuwa mwona sasa wanadai mjilu bang.
Wanadai mjilu bang.
Trigger anatoa kafa ya kazile za designer. Lakini ngoku pale kizee anadai mjilu bang.
Wanadai mjilu bang.
Unapigwa rukuchu ina kam kama ringis. Usishangaya shangilia kuna feelings. Mgeman ashanza kudai remix. Refix to lyrics buda take it. So baby zidi kata tempo release. Mjulu bang gang gang skiza hii. Kwenye flow anakatika vi simple. Na ukisikia mjulu bang siki pongi please. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Mjulu bang ina kam tuna pongi iliji. Wana die mjulu bang. Wana dime julu bang. Wana dime julu bang. Julu bang ina kantuna pungi iliti.
Ana rombo saji ya form ya kudiste. Piga one plus one missy mistake. Julu bang fanya kazi magiziste. Tupa luga bana bonga na kasiste. Dog boy mina leta mjulu bang. Kali ya seti ka uko kwa bang. Sika kwa waba kana dime julu bang. Cheki kana wabo kana shika mjulu bang. Niko jiko ni magizani misioni. Mina teka hizi pungi zote zote gongi songi. Mingi josi pungi siku teki kasi yonji. Uki die mjulu bang. Baby kujanda kupe. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Mjulu bang ina kam tuna pungi iliti. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Wana die mjulu bang. Mjulu bang ina kam tuna pungi iliti. Wapungi wana tani ati niko majiti. Wana die sa kunikita mabibi. Kize kawaji niko rada maski. Mjulu bang heliwe nisha kuwa kiti.
Tell them to quit. Let them know so we can't live with them. When you see the watty watch
chatty, I tell them big way. Let them know so we can link with them. When you see the chatty chatty, I tell them big way. Let them know so we can link with them.
All of them must say. Some people let me a mind so that. All of them must say. Some people let me a heart so filthy that. All of them must say. The things that we do pon the dance. Some of the things that we sing in the studio. All of them must say. Things that we do pon the street. Coupon.
Twende tu, twende chini. Ukitoka shikini. ya chini. Wena miaka 80 ama 40. Kata kiuno kamu na mashini.
DJ Miles.
Combination utachizi. Weka manzi for my news, peleke misi. Uweze makona micro mini. Anakubamba piga Kiswahili. Kama umekwama, fanya hili. Nyongwa, 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 nyongwa. Nyongwa.
I said, who got the biggest appetite for Kenya ladies? It's your boy Matrice. I'm a super crazy guy, juku toka na hii.
I said the eye, the jummy jummy, jummy jummy. I said the eye, the jummy jummy, jummy jummy. Jina ni Matusi, aka mwana busy. Chama we ni manzi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia na kurushia mbili. Na kuguza haga, unasikia dhidi. Wacha haraka, vuta chini mini. Tukifika home, takupiga mi. Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Takupiga mi. Nitakupiga mi. Anza kwa kitanda tumalize kwa ki. Manze hiyo ni fiti.
Chene kwa chene, chene kwa chene, chene kwa chene.
Yo mchezo wa kisasa.
Juu kwa juu, juu kwa juu, juu kwa juu.
Yo mchezo wa kisasa.
Chene kwa chene, chene kwa chene, chene kwa chene.
Yo mchezo wa kisasa.
Nyongwa, 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 nyongwa.
Weka, niu weka weka. Weka pesa kwenye banki, kisha na cheka. Utadane butu. Udadani mini tangi, macho nyekundu, nimegeuza karangi. Unanijua, ujinga misita kangi. Unanijua, shaki miuwa na uwa, mini kamea. Udadani mima uwa, ajenda kubwa. Nadhani unanijua, so kikundi serikali. Basi nani ya naswali, nani koma ingine kali. Nani tamu kama sali, so miuweka. Watoto tumina weka, niko tribeka. Niko gage tunawaka, nataka kuteka. Kisha niingie kenja tukuweka. Nifanya ni medos, kumbe nongeza gadoza. Subuhi ikifika na rudu tu pale pale tu.
Nina mapesa nimeweka kwenye wolenje. Kuna msuba amepoteza makibenje. Nina kitu kwenye boxa kakonje. Kuna kale kabaruta pia kakonje. Unakaweka gaza na kibondo wakanafanya miwaga na wakusanya. Wana nitaka bugaya na badilika kaka milioni tibonge. Nasema tubonge, acha nigonge. Wanasema ninabo, wanasema sinado. Cheki after every show na wakopesha gado. Na mafanzu wanasema buga umewasho. Ama fala kuna kitu wanaweza galisho. Niko, piti jo, niko, kiti kido. Wanacheza ligi ndogo, minacheza ligi zo. Minapenda dhile vitu digi tena vigi zo. So,
mbaya zaidi, ukipenda ukipenda majina zaidi. African doctor, yule headmaster. Ninaweka zaidi, ninaweka weka. Yani ile wega wega. Nikisonga mbele bado wanaweka weka. Bona iweka, akibeni weka. Akijipa kama kawa, ninafika fika. Ninapiga piga hadi inatetemeka. Ikitetemeka basi ninatetemesha. Tunaweka weka, hey, hakuna pressure. Ninaweka weka, yani naongeza mbesha. Nitage dedure, mtoto shepure. Kujaka gakucheza, ninacheza sefure. Every gently, every day.
Bring is big and you know DJ Prego's the music more and more. Nime okroka. Whatever me say ordinary dancer. Ronaldo nimenifanya dance ambassador. Itakuwa feva odi ikishika Jamaica. Dance ambassador. Itakuwa feva odi ikishika Jamaica.
Odi, dance imeshika mashinani. Odi, kila choche kila mtaani. Odi, dance inaleta burudani.
Odi, 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 dance, odi.
Dance imeshika mashinani.
Odi,
kila choche kila mtaani.
Tip it down, my tip it up.
Na na na.
Biggest on my tip it up.
Oh lo.
My tip it up.
Na.
Tip it down, my tip it up.
Na.
Biggest on my tip it up.
Le. My tip it, my tip it.
DJ Miles.
Ni miss na wafanya wazi tingisha vi uno. Ni miss says ni miss kutawa hits and you know. Nasa how kama Jubilee. Kudo. The remix ni supreme to Danny Colt. Originally come through checking my naughty. Maneza Roy Star title the Lord. Jirondi wakinyona itabidi wamenju.
Miti mecheza na place ina sikani. My girl nini unadu. Miti mecheza na place ina sikani. My girl nini unadu. Tipito
Tonga.
Tipito
Denda.
Tipito
Osuta.
Timito.
Tipito.
Usitoke kwa flow.
Tipito.
Baki na usigo.
Usigo.
Mnati ama yo 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 dansi wapi ana show show.
Ma tip it up.
Na tip it down. Ma tip it up.
Na. Biggest on my tip it up.
Oh lo.
Ma tip it. Tip it up.
Na tip it down.
Ma tip it up.
Na.
Biggest on my tip it up.
Le.
Ma tip it.
Ma tip it up.
Ina madem ina mamisi. Kona mchuzi kam ni kumisi. Na kama skuli kam ni kutichi.
Si wana ume tipita.
Tipita.
Na wana wage tigesha madigida. Madigida. Sunta kam lukia wabuse.
Maze kila mali naenda wasa wana nitanga. Femi. Jina ni Fena. Sema yona. Oya ni Fena. Gitu iseme fiti. Baby boo, I run the city. Sema mwe iki come through, repeat it. Na kama how we feel, pewa kiti. Tangu siku za brigijo. Siku hisi na tipijo. Ina maka ukocho. Ama kama umekaza makocho.
Tipita.
Usitoke kwa flow. Baki na usigo.
Usigo.
Mnati ama yoyo.
Yoyo.
Yoyo. Na dansi wapi ana show show.
Matipita.
Na.
Tipita.
Oni matipita.
Na.
Biggest on my tipita.
Oh lo.
My tipita.
Na.
Tipita.
Oni matipita.
Na.
Biggest on my tipita.
Le.
She said she wants this, she wants that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go, told the baby come back. Give me that thing where you give me last night. She said she wants this, she said she wants that. Told her give me love, she said baby stop that. She said she gotta go, told the baby come back. Give me that thing where you give me last night. Blow my African girl. I wanna beat on the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces who spy on you. You're my African girl. Let me beat all these African drums on you. I'm your African guy. Need to kill how my fishy who spy on you. Cause baby girl, you're my formula. A formula. Basile on if a formula. Formula. Baby girl, you're my formula. A formula. Basile on your formula. A formula.
Turn around, let me see your face.
No, when you say my name.
And I, boy, make me lose my brain. You know you take me higher. We only pass out of fire. I'ma sing for you, choir. You are my one and desire.
You're my African girl. I wanna beat up the African drums on you. I'm your African guy. I can shoot all these pieces to spy on you. You're my African girl. Let me beat up these African drums on you. I'm your African guy.
Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka ni mkane Yesu wangu.
Oh yeah, oh yeah.
Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali, ananijaza na mashida mingi mingi, anataka ni mkane Yesu wangu.
Oh yeah, oh yeah.
Wanipa nguvu kama Samson, na niko na uwezo kama Solomon. Nina dance kama David.
Everybody
stand up.
Kendo ni washe jiko Siko kwa kanaliti juniko rizo Ulimi bado rize risasi zipo Misani bado kali na mizani zipo Sitapi simple kama A-E-I-O-U Rudia mara twice A-E-I-O-U Kati chingi za koni na cha impromptu Subiri usichizi inin Two fingers in the sky Kunja gumi to the side Sio ngumu kutisai Tuzikwende tukislide We can boogie through the night Thank the Lord that I'm alive Two fingers in the sky Kunja gumi to the side See on Google put his side to see when the trick is live. We can book you through the night.
Everybody stand up.
Yeah. Beat back it up to Checking if you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you.
Okay, wengi hawajui nilishabanduka Kama shujaa si nilipata rufa Jupazia za hekalu zilisharuka Kumbe hapa siri ni kuchangamuka Sasa anga zangu chonjo ninatambaruka Mini kona Yesu nilijanjaruka Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka
The number one deck master.
Cuckoo dance,
Everybody get up, I go by the OG, the number one
spin. DJ Miles.
I wanna get you high, but you not take it, so I take it slow.
Got you on the 196.
And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I pick a 10 years, remember what y'all be like. Some of them I hate, cause of how we keep it real life. It's just the one I be when they look into the mirror. Sissy, you're my killer, 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 killer.
Hey, Casapuño, you're blessing me, grow, Casapuño. You're blessing like a boo from Casapuño. And you're blessing, I need no. Come on, what you do, I need to make everybody know. How oh, you're left?
Don't mali me, meaning no stay. How oh, you're left? This way you gon' find me every day. How oh, you're left? I may not care what they say. Now you're left till they put me on a grave.
Who keep the camera on the mic is on the corridor. Who ni ku buy a Buddha ni ku gorito. Who ya to and do was a taking young in your. Who ya taking you, my was a taking more in your. I took a bezu. Do not come to Kitana. If I be because I want to check out. Meditate to keep taking what she's done. Police, you wanna kuja kusumbu watu vitana.
So bring it. Kama una no ma Buddha basu neza bring it. Kama ni biashara pia uneza tui bring it. Kama ni ka super. So bring it. Tuna you have place. Nika baby gala bring it. E choko shona puta super tu. Koko wa iyera ligo luta tu. E sefu wao izi ata super tu. Vaskani no mamada na. E Casapuño. Dio place ni me grow Casapuño. Dio place na kapu from Casapuño. And dio place ina nino. Kama uja do I need to make everybody know. How you let?
Normally me mean in a stay. How you let? This way you gon' find me every day. How you let? I may not care what they say. Now you let till they put me on a grave. Hey.
Ola mukamba, mulei mukamba. Nika mambanga vile nime wasamba. Nime wakumba, nime waweka bamba. Ni blanda, kumalizia madawa
DJ Miles.
Kama ni maja ni mbaya basi ni blanda. Kuwa kafiti sana jo kupiga pamba. Nasikelele basi nasikujigamba. Asanda vile wanavunjika kwenye ganda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele muka chini na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nzuru mependeza weni wali
wala.
Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo, take it down luo. Take it down luo, take it down luo. Cheza kidogo, take it down luo. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo, tingika mudogo. Mudogo, mudogo.
Mudogo,
my boy.
Mudogo, dogo, tingika mudogo.
Ni nice boy, si mutu mudogo. Mimi rogo na pesa sitaki musoto. Wewe nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. So break it down, uo ushajua what it is. Usijali mami, wendio nominee. Nimekafunga, nimekapiga loko. Ile kitu mina tenika kiss mudogo.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kaka kila mutu kotengeka. Tenge kafiti sana kotengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo, take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo, take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo, tingika mudogo. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo, tingika mudogo. Tipa lwa tuo, take it down low. Cheza njaro yako, cheza piga stingo. Na nimesetilika kwenye mbeko. Hakuna kulala, hakuna kudoro. Mudogo dogo, kutowa logo. Niko na toto, ni yoyo moto. Niko mawapa na niko chonjo. Nato walitenje na piga mboto. Tenge kaka unapenda kutengeka. Tenge kaka unajua kutengeka. Tenge kaka kila mtu kutengeka. Tenge kafiti sana kutengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo, take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo, take it down low. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo, tingika mudogo. Mudogo, mudogo. Mudogo dogo, tingika kaka nile beba nte ambulance. Kisho nda muke nda mabambulas. Nikunwe sumu nisike bandulas. Angini isha Kenari big dip. Taka nilewe wete ambulas. Kisho nda muke nda mabambulas. Nikine shika nisike Pata yende taka leve
DJ Miles.
A doctor to come on the floor. But this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Tease me, just
like a bomb. Like a little bit of ambulance. Kisho nda muke nda mabambulas. Liku nye supu niske bandulas. Hangi kikisha, jena di big dip. Like a little bit of ambulance. Kisho nda muke nda mabambulas. Liku nye shika niske
Jana nilikuwa na shida mingi, nisha siswati, niko easy. Tiyo na kunyo ndogovia, nilazima leo. Dunda nilingia na miku, nataka nikutoka wani bebe chuchu. Leo ni siku yangu ya kamweso, kautuwi niko kwa kwa.
Ambulance, kisho nya muke na mabambulas. Nikunye siku nisike bandulas.
Joto kasupa kafiti nikitwa ka whiskey anadai ni ku risky. Anadai mamoshi tu nikidai twende Arusha ye ni moshi tu. Wesheva pendangi bush. Hata Jordan na juwa saki waga makush. Mwanza mashash ni of dash wakisani fuko bash. Akisi ude makona class. Anapenda mifitu miangi. Napenda gant. Sunajwa Mr. Kinoma na matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo sama bani na ba.
Yalden. Anapenda from ya huyu mande. Hehehe na mande. Anajua gen. Anajua.
Anapenda bani.
Piga magoti uokoke. Apepo mbaya ikutoke. Anapenda raha, mina penda ganji. Oya basi shoka duda. Nikugide mi flow na design ya doba. Tapienga unainyemelea. Pakona joi napotelea.
Anapenda bani.
Nikisema do you, siati ujidu. Na kusoro chini ya maji na kama libu. Nikifika Johnny shisha I come through. Akifika Johnny moshi come through.
Anapenda bani.
Na mafedi wako ever ready. Na meni jeje okocha bile game na watoka. Mami jondosa tusepe vila rosa.
Na sticky na promoter.
Anapenda bani.
Kwa kwa mrovi na kuroga unakuta. Na nakuja kwa mazishi yako. Kukula na kukunywa ni kuchege ukizikwa. Unaringaga unaringa nini. Na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani. Unadhania kawele unani. Daka 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 daka.
mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako, hata ningejua ninja kati ya dadako. Daka 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 daka, mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako, hata ningejua ninja kati ya dadako. Mimi nikata julijonda kukataa, jukaongea nikata mimi ninge kukataa. So nikangoja wendo nikatae fast, cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something young woman, apana wekea wanaume roya chuma. Ukikatiwa je kubali kukatika, amo kizeka ndio maringo itaisha. Yeah, bure kabisa na kwende kabisa, tuma besta kwa kuje hizi ngo libakisha. Bure kabisa na kwende kabisa, tuma besta kwa kuje hizi ngo libakisha. Yeah, unakataa kuwa demi yangu, naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako, kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini, na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani, unadhani aga wewe ni nani? Daka 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 daka, mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako, hata ningejua ninja kati ya dadako. Daka 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 daka, mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako, hata ningejua ninja kati ya dadako. Kukupenda ndiyo mihu regretting itu sana, hata natamani ninja tunge waipatana. Naishi maisha fake na umeja tu madrama, hata na shukungulia chiango la ana. Mara ati leo unaitwa Natasha, kesho umechange jina unaitwa Sony. Leo uko single, kesho uko na bwana. Mara unaishi Ronga, mara unaishi Doni. I even suspected you're a criminal. Na kama wewe ndio dema chani kae hivyo, sitaki hata mwingine achani kufe single. Meniachana chronic bachelor syndrome. Unakataa kuwa demi yangu, naenda kwa mrogi na kuroga unakufa. Na nakuja kwa mazishi yako, kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini, na sura mbaya takuliko mbuzi. Roho chafu kama ya shetani, unadhani aga wewe ni nani? Daka 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 daka, mapepo zinakufuata. Sijui hata nini niliona kwako.
Everybody stand up.
Johnny,
yes, Papa.
Do you like that sugar?
Yes, Papa.
Now, Sonny, Sonny.
My-